xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka faransiiska u magacaabay madaxa guddi madax bannaan oo baaris ku samaynaysa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta qaxoontiga falastiiniyiinta ee magaceeda loo soo gaabiyo UNRWA hay-addaasi oo ay fadeexadii soo wajahday islamarkaasina qarka u saaran inay weydo in ka badan 400 milyan oo dollar oo ay ugu deeqi jireen waddamada kaalmada bixiya Stephen Dujarric oo ah afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa u sheegay warbaahinta Isniintii shalay in xogayaha guud ee qaramada midoobay isaga oo la tashanaya guddoomiyaha hay-adda magaceeda loo soo gaabiyay UNRWA Philip Lazzarani uu u magacaabay koox dib u eegis madax bannaan ku samaysa islamarkaana soo qiimeysa shaqada hay-addaasi wado wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka faransiiska Catherine Colonna ayaa hogaamin doonta kooxdan oo shaqadoodu bilaabmayso 14 bisha February waxaana warbixintooda hordhaca u gudbin doonaan xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres dhammaadka bisha march ee fooday nagu soo haysa Dujarric waxa uu sheegay in Colonna ay la shaqayn doonaan 3 hay'adood oo cilmi baariseed oo kala ah macadka Raoul Wernberg ee dalka Sweden, macadka Christian Michelsen ee dalka Norway iyo macadka Danish ee xuquuqda aadanaha ee dalka Denmark. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxoontiga falastiiniyiinta ee UNRWA ayaa si weyn isha loogu hayay tan iyo markii qaramada midoobay ay sheegtay in ay soo gaareen 26-kii bishiina dhaaftay ee January in Israa'iil ay soo gudbisay macluumaadyo sheegaya in 10 ka mid ah shaqaalaha hay-addaasi ay ku lug lahaayeen weeraradii kadiska ahaa ee lagu qaaday subax hore 7-dii Oktoobar gudaha dalka Israa'iil qaramada midoobay ayaa isla markiiba shaqada ka eriday 9 ka mid ah howlwadeennada hay-addaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iilna waxa uu soo dhaweeyey aas-aaska guddigaasi dib u eegista isaga oo sidaasi ku sheegay fariin uu soo dhigay barta uu ku leeyahay X amaba hore Twitter loogu yaqaanay waxa uu sheegay in Israa'iil ay soo gudbin doonto cadeymo muujinaya xiriir ka dhexeeya hay-adda UNRWA iyo Hamas waxaana uu ku baaqay in Lazzarani uu iscasilo kooxdan dib u eegista ee lagu dhawaaqay Isniintii shalay ayaa ka duwan baaritaanka gudaha ee ay qaramada midoobay ku samaynayaan eedaha la xidhiidha 12 ka mid ah shaqaalaha hay-addaasi